Yo, oi King J, eu PJ, eu Wayne, YB, B-I-W-L-Y
from castlemusicblog.com.
Baby kizeli na tutuma, kubatali la tola hao na tutuma. Kesi mwendi kuna nini gae ya kukuma. Kulikuwa mbola ni we na wakukuma. Baby kizeli na tutuma, kubatali la tola hao na tutuma. Kesi mwendi kuna nini gae ya kukuma. Kulikuwa mbola ni we na wakuku, wakuku, wakukuma.
Yeah, I don't know what I felt, what did I miss? I'm still the guy you're in love with. I'm not seeing the green but red lights. I'm not seeing your love but see low vibes. Tryna be cool when it comes to you. I try to be good but you make me lose. You ain't active, tell me where the action lies. I have a feeling you're acting.
Am I making things cause I love you? Am I packing you up to have you? You know go away, I want you to stay. So don't go away. Big up PJ,
don't make me a villain. My love is you, hey girl, I'm no tishin. But I'll give you a million vibes. I'll be chilling stuff, but you don't understand. Baby, you don't understand.
Baby, kizeli na tutuma, kubatali la tola hao na tutuma. Kesi mwendi kuna nini gae ya kukuma. Kulikuwa mbola ni wena wakuku, wakuku, wakukuma.
Fauku watanili uyo munde, laka chikusi uwa ni mangunde. Sumatila kwa vana vavande, mami kacheku wansia. Ulikutimane bye bye dia, kono katenge kika wakasia. Nero vata nikuya kwa Botswana, cause neni wana ngeru vatu vavaswana. Kanti ya kuna ninzi niluswana, ya, ninzi niluswana.
Baby girl, trust me, nivefela king. Matezi ya so nivizanga YB. Kili kama nizendi for sema life. Umudu waka wena, don't be like a B.
Download it from castlemusicblog.com.
Wadamu dansa sumu muziki.